Yajja kuyiwa muliro ku nsi we guba gwaka ate yalonya ki yanfuula dda mu nnyo gwa nsi ne kitangaala bambi mwene nsi.
Bwe nnamala okukwata okwawula kusengaawo ne kkojja. Bwe nnamala okukwata okwawula kusengaawo ne kkojja. Abakulu abakobe batugamba ne bakukwata ne tukusanga ne tukukwata ne kutuusa tukubunya ebibuga n'amawanga. Abakulu abakobe batugamba ne bakukwata ne tubasanga ne tukukwata ne kutuusa tukubunya ebibuga n'amawanga. Sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro, ogwa Yesu omuliro, omuliro Yesu omuliro.
Buno bw'okukwata tebakuloga by'okola ewaffe gwakulembera gy'olaga gukulembera omuliro gwa Yesu gw'okukwanjula kati gusaasaanye
mu bizinensi yo
era gusaasaanye
mu mikwano gyo
era gusaasaanye
mu ssomero gy'osomera
lero gusaasaanye. Sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro,
sasanya
omuliro, ogwa Yesu omuliro, omuliro why is so muliro.
Catch the fight, be the fight, spray the fight, kati sasanya. Catch the fight, be the fight, spray the fight, kati sasanya. Catch the fight, be the fight, spray the fight, kati sasanya.